Wabula kwagala ebyalagirwa omukwano gunyuma nnyo bakolina kutegeera Eno love you byonkola bisuse kabuba obusuulu nja kuwa kasita mbeera nawe
amaanyi gandi mukwe buli kimu kindi mukwe
Olha o saio com a